Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Talatare go'o lewru septembre hitande 2015 sappo jeɗɗi yamde jaɓɓirima silima capanɗe nayyi e joddo radio adara koyema gawo on compititto wiide ñalawma hannde o wiyama ɗum wono goɓe nodtirtoɗe plateforme ɗe eɓe darafaɓe jalta ngallure e ɗum woni ane fis nde ka fa hannde ɓe jalta e leɗo ngallure heƴaɓe mabɓe ana to gawo to ɓe gondi hokkude hon ɗum woni yimɓele mabɓe haɓotoɓe gomɓe tonɓe kañe yimɓele mabɓe sikiraɓe gomɓe tonɓe hakkillaji le majjurduɓe koɗitiwiɗeɓe kaja ɗum woni walde adunara allah ndu hokkaɓe wattu joni faɓe keɓano ɓillitiro on joto woɓɓe kolitiwiɗe le hen ko sa ƴeewi wakkati joni o ngallure ane fistinde yo nokku ɗum wonmo guɓe plateforme ɗe kaja kañe guɓe nodtirtoɗe azawat ɗe le majjul le oɗo nokku ɓe gattatara fikkiji mabɓe bonɗi antoon ɓe kolitiwiɗe beete hannde yimɓele bomɓe sumbu kañe nanni illa beete kecco bati to tumbudito le majjum wiyama ɓe mbari le hen ɗum wono gardi en ɗiɗon goto duɓe barmini ɗum le hen wakkati joni o arme ano wonde e dartudeɓe fa watte e dow mabɓe juuɗe golloɓe kabaru usuruji kañe lampaji le leydi meɗen ndi holitami ɗo e puɗɗi murtere mabɓe nde andaka fuɗo haaɗi beete hannde nder ɗo bomako ɗo nder ɗo wutter sa ƴeewi le golleji mabɓe ɗi fuu ɓe joppi golle ɓe fuu ɓe keddiki le cuuɗi du ka fa hannde walde nde ɓe kollitiɗe ɓuttidame faɓe kalda e laamu o sojjaɗi kayo sakiraɓe ɗi wono kabaruji mawɗi ɗi min jogini on ɗo hannde ɗi gaaro faccitinde wonde yo Oumar Waygalo fa hande guɓe nodtirtoɗe plateforme ɗe ɓe joppa e ngallure ane fisinde le majjum hulitameɗe hannde woni balɗe tati heƴaɓe mabɓe ana to gawo to fa pammina haɓotoɓe gomɓe tonɓe kañe ɗum woni sakiraɓe mabɓe gomɓe tonɓe eɓe anni yoppude ngallure nde le majjum ndu ɗum woni yimɓele mabɓe haɓotoɓe woɓɓe an to kollitiwide jarraki fe ɓe joppa nder ɗo ngallure wakkati joni o ka mbiyaɓe kaja ɗum woni suroɓe hakkude ɓiɓɓe mali ɓe fa hannde kokkaɓe wattuɓe keɓano ɓillitiro faɓe kokka hakkillaji lobbi yimɓele mabɓe gomɓe tonɓe Ousmane Dikko.
Fa hande yaltugol plateforme le ngallure ana fis nde laataki neɗa guɓal ngal ana gawa balɗe tati hande fa pammina yimɓe toon e haɓatoɓe ɓe sababu yoppitigol ngallure nde hoore plateforme ɓe mbi jaɓani yaltude ngallure nde kakana muncane fa hande président IBK le dawol muɗum to Alger to feltaki kabaru goduɗo o yo dow dabare ñiɓugol deƴƴere woni ko o felsani mawgi hamdi yiidi keña e premier ministre Modibo Keita keƴaɗo secrétaire général walde Nations Unies holliti ministrema waran daranade wallude plateforme no yaltira ana fis ka andinali hono yaafinirta golle o kabaru o ana hulɓini to ana fis to honjotoɓe andini keñe guɓe gacce eɗe azawadde ɗe ana pewtodiri peesal e peesal nokku kiloji seeɗa ɗo waɗɗa ana fis hono yimɓe heeɗanɓe semaɓe jalti ngallure nde ñongitoyade paale goɗɗe ɓadalngal mayre heeɗanɓe plateforme ɓe mbi jiiɗa gacca yoppa ana fis
fa hannde ɗum woni kamɓe yimɓele heƴaɓe plateforme ɓe hollitamiɗe eɓe to gawotoɓe gondi e famminde hono yimɓele mabɓe gomɓe tonɓe kañe haɓotoɓe hono ɓe gondi e gollere ɗiɗo golleji le majjum duɓe kollitiwide haɓotoɓe mabɓe woɓɓe an to kollitiwide ɓe jiiɗa wakkati joni o joppoɓe joppa ngallure noddirtede ane fis nde ka fa hannde ɓe kollitiwide wakkati joni o sa ƴeweɓe kaja ɓe kokke wattu faɓe ƴeyal hono ɓe ɓillitiro kanko noddirtuta hay balla ag hamsa ta o yo jokko hooreji ɗum woni walde gaccande o yo neɗɗo plateforme du keɗe ko haali dow hen dow faccitago barke sise
wattunde men duttino gawu nde miɗen annino yaade fa ane fis ka fade amen yettade ɗo diwoji ɗi koɗata ɗo gawu ɗo min tawi yimɓele ɓe e hooreɓe walde plateforme nde eɓe gonduno e yiwdude ana hani komin pammina yimɓele gawuɓe ko wondi e waɗede ko kaɓotoɓeɓe dun koɓe garduno gawu ko ɓe silminirama no haniri nden ana hani ko walde curoɓe dental leydi aduna hokka men wattu seeɗan fa min pammina yimɓele ɓe e kaɓotoɓeɓe fuu dow no amana o wurri ko wawi saabi mbinde naɓude yesso golleji kaldal e kawral ngal yiyayi fuu ko ɗum torrita neɗɗo so hoorejo muɗum noddi ɗum fa fammina ɗum dow golleji ñiɓuɗi ko waɗi e dow banggal kaldal ɗe kawral ngal nanno min miɗe miila hoorejo leydi ndi ko hoorejo meɗen en fuu an hani ɗum ko tottodiren hakkillaji
sa ƴeewi nokku noddirteɗo ane fiso wakkati joni yo nokku ɗum wonmo gueɗe ɗe fuu kaja nangguirde ɗum junggo plateforme kañe guɓe noddirtoɗe azawat ɗe noon honjotoɓe woɓɓe kollitir wiide le hen sa ƴeewimo nokku ɗum wonɗo trafique uji gatte so jawdi heeɓe dow hen dow ɗum waɗi so wakkati joni homo fo andarta dow hen gueɗe muɗumɓe kollitiwide wakkati joni ɗum woni suroɓe hakkude ɓiɓɓe mali ɓe ana kani wadde no gatta fuu fa ƴeyalla hono keɓirta hono keɓinirta ɗiɗo tiɗallaji dabareji ko yaawi kanko sarde daniel o keño mo wonno haalude amen mawni ɗo keɗe ko haali dow hen dow faccitago barke sise
laaji goduɗi to ane fisto le wattu joni o ɗum woni gueɗe ɗe fuu ana gondi e dartude nanggude laawi ɓurɗi fuu jogade nafa nokkuji to drogue uji ƴaɓɓinirte oɗon andi le wattu ndungu gonɗen laawi kewɗi wala e ley sahal ngal miɗe miili ɗi tiɗallaji heɓane dabare law oɗon andi ɗum hoorejo leydi ndi yehino ala l'Algérie o yidi ton e horebe ton be faabe pida dabareji faati de laaji di hebane dabareji nyibudi arande fu e majjun dum woni yaltugol plateforme e lengalure anefis nde minisma warta ton ana waawi dun laataade be tete kabordo mabbe de ana haani ko diiti de laaji kebane dabare law on nani dun wiide yimbeel iwri libi wari beydaade e pelle murtude notorite aza wadde to kidaltu e be jogi kabordo bon odo andi dun pelle de fu ana chaawi trafiquant en den so diiti de laaji hebanaka dabare dun waawi sabbi binde fe wirfinde golleji kaldal e kawrangal taggal
sakirabo do balni tri mi jojju modo hellame bemal ande ngal mi noddirta face facebook ngal
tamani
be koliti wide bete hande ila bete kecce batti wakkati jeegom anka wakkati joyi yande jabiri silima chapan tati nde wiyama do woni yimbe bombe sumube nati to tumbututo le majjundu holi tawde be karbiki yonki gardien didon ton goto dubbe barmini do sanne wakkati jono o mo doktorore to tumbuto mo wonde sawre ton le majjundu be bi armi molano wondi do won lo haade be do yimbe ngabbe dido bonandaji faabe jayal hono be ngatta fa juude jowe do mabbe kede kanko no dirteedo kader khalil axko faade o yo nado to tumbuto ko haali do en to foccitan usman diko
kabaru mo yogonga jati sabe mi e hore mi forri e sutura gardien didon hirsabe be gota ana nawni yabere nangimo nokku asidi dum fu yo tumbutu do dabare mum fiya kiki de kenye koyda no gulno fa sanne wonko solda se meden andanno ka ko yida ka so masiba latike watti 5 heures be yo gelodi gardi be joppi mobilaji di do woddi e koyde be golliri ka masiba ko tili ko be jadi e mobile gondongol ton gel e tewnita ma ka batte andal mabbe nokku o waddanibe majjorde soldats meden be be andana nokku o sanne pade be andande kabar o teybe goddike do gonden do andaka wabbe o gol
hono dido bonanda yidube kollitiide matama hanken do nokku no dirteedo kano le majjun holitaabe yimbe le bombe sumbu kambe je sobe nato le o don nokkan wottiri tumbutu ko yaata kilo ngaji chapade jeddi e nay le majjun duyabe tawito do wonne do jagotodo goto be kabbi mo faw yori be ceeti mo jawdi makko fur wiama won yimbe be barmintaabe barmini be do wono goto mabbe wiama yimbe minisma be jehi banto yidun gollobe kabar lampaji le leedi meedi ndibe puddi bete hande murter mabbe do wonde andaka fu do haadi le majjun holitaabe do no gollirde de fu uddama bete hande yoga gollirde fusaaje yimbe le setan goni ton e gollude le majjube bi fa hande kambe kaado mabbe do be udday dame hono kaldan e kawral so lawman haaja haldude mabbe tan e be darini dun du kanko no dirte la sena kone o yo gollo le dido golleji yo gote dun won de do balle du kede ko halido en do foccitan barke sise
yoppugol gollengol ngol tabiti jaati gollobbe fu heddige cuudi mudun en mede miccintina on wiide e le jidal amen gal ngal men ganno keñengal nimse mudun mawdo woni amen dum woni ko men ronki hawrude e do mudun ko sabi de menen men dardibe be kollitamen ko nangata hakkil kasen dun be tonga talkuru seeda ko hakkunde amen dum woni ko be cali wadude den dun laati sababu so men ngadi murterde hande nan mede andina bibbe leddi ndi fur menen fa hande meden tuugi kaldal meden domibe wattu fu nebe kasindine amen be damme men jida men pamra do majjum meden darda bibbe leddi ndi fur yafa sabi ana hani ko hom fu fama tidal laaji di gollobbe ngoni e le mudun le wattu joni o den no meden jeli dabareji nyibudi hebana di tidal laaji famen pudda golle le wattu njaw
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni pabatobe studio tamani
grabe jame yalla hodni en les réseaux ngaji dibe kolliti wiide tokkuli koroto bete hande imu holliti wiide sa jewile sukabe ngombe tobe sukabe teme dere fu sappo tatombe kanye ngoni wayde nyamde fa har woni mudo e dido kabaruji be kolliti to bete hande do wono ko be ngondo golluto golleji mabbe keede naadi hokkudo suka endu le majjunte be ngondi habuto do won maye maye sukabe lanibe odo golle su docteur wondo tokkuli koroto hokkindiri de e UNICEF gardan faado kitadobe kuliti wiide wakkati joni o be gondi e famine tofaabe jaw yalla hono be kan worudo no wattu wondi e waylitiraade le mudum dubbe balli be baylita bibbe jalo ton hono wattu wondi e waylitiraade gal do kawtal gal fuddi do won to kitatole majjon du commune ngay tati ngari hawrtinde e maggal e gal haani wadde ton ko yaata balde di nonbe kulitiri wiide jeewete du yalla hono watte fa ndemobe tonbe be baylita golleji mabbe do no wattu wondi e waylitiraade gardan faado muttido hulitaabe du woni heejo fuddi ton kenya faabe yalla hono be baldindirta be baldirta kredu ju goddi ton dili laamu konno kanye le laamu motti o le majjuntu holi tawi wakkati jonne be kokketto hakkilaji lobbi sukabe jokkalbe gombe tonbe fa tawe sukabe fa nara damal gotal del tre damal gotal godo heejo waran tawe le laamu motto laamu segu laamu tumbudu kanye e laamu gawo be kolliti widdu ko foti dum wona anka gelle noga yan ngar tawe le hen woni laamu seyo kanye le laamu konno gal musadda ay ko be anni wattu le hen ko an ya fa midiaruji joyi sefa ngabe o do golle leedi peyi ba Thank you. garanti minire faado segudo hulita wede bete hande kawrtul fuddi ton faabe jaw yalla hono be ngatta no be cekkirto basiji le lamu segu o fu e mangal mudu gal do kawrtal be yuri kay siga so kanye e segu faabe jaw yalla hono be ngatta wakkari jono hono kalde e kawral gal wawi tabirede le leedi meden difabe mali fu nara damal gotal jartira damal gotal ko foti yimbe chapantoto urube le bali hala nanen ngari hawrtinde le gal do kawrtal gal hani waddi ton balde joy lanni be gal do kawrtal dum hono leedi sedi yaw hokkindiri juude e dum ka an woni dum woni ko noddata oni fam kabaruji moddi min joginio hande didi wonono wiide tan fa hande gubinotirtode plateforme de be joppitay ngalure anefisinde le majjobe gondi hokkude dum woni yimbe la mabbe gombe to gawotobe kanye habotobe hakkilaji dobbi fa pammina do wakkade jono ko baawi wadde faabe de yal honde do ngalure han yoppitire le majjudube bi e be darda dum wono surobe hakkube malbe ndokkabe wattu faabe keba hono be billitirto ko honjotobe wobe kollitiwid le hen ko saaji wakkade jono ngalure anefisinde yo nokku dum wono mo trafikuji baawi wadde le hen anka dum jaggoji mabbe goddi antude mbaawi hebirde le hen jawdi dum wodi so wakkati jona gede de homu faan darta fa heba o don nokku bete hande ile bete kete botebe kondi tiwidi yimbe la bombe sumbu kanyi en nanni to tumbutu to le majjum e bari hen gardien idon goto du barmi le hen fa nawni wakkati jona armi malan wonde en dartu debe kolobe kabaru lampaji le leedi meden di bete hande be puddi murten mabbe de anda ka fuudo haadi le majjundu holitaame de yoga e gollirde fusa deewi de gollay hande be bi fa hande mbay haldude laamu o jatti be udday dame kaldal e kawral sekirabe won nono kabaruji moddi me jogino won do hande di ka faande kedde hedaade honnandir do no do e seeda yewtere meden de ana woti